Party Mixtapes on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bunduki.
Mitihani yote nimeshinda, nadhani wakati penzi letu sisi liwe wazi. Roho yangu inauma maumivu, sasa basi, sasa basi, niko thabiti nielewe, pesa sio mapenzi, pesa sio mapenzi, kwa utenzi huu nielewe baby, na kuitaji mpenzi wendo faraja yangu, wendo faraja yangu, faraja yangu, you're my baby. That's
what I will be the one.
No,
I'm
a
conversation.
Nyumbani tamsabahi mama, tupate baraka za wazazi, na uwajue ndugu zangu, bini zetu siwe kama hoja, pingamizi sito zingoja, niko tayari kukupisha pete, uwe wangu kwa utenzi huu, niamini, nielewe, you're my baby.
Sally, itakuwa shwari.
Sinifanyo na wakika we chege,
chege.
Sinifoni kana sisi ni mabwege,
mabwege.
Labda kwa chuka mlaya sisa tuna kitu itakuwa je.
Safi kwa ukuna noti,
yeah. Kito shangu kete jaki mtoto blube,
yeah.
Toto safi kwenye kridi kila kitu kosi,
yeah.
Inge na idegu kite kimikosi.
Basa mazibi chege tende moro.
We were up on a good miss. In the summing, you make your look on that. Check out your issue, please. Please bring your mini cook over just a race.
Nampenda mwenye afya na mwogopa wa maradhi, anipende kama
Alright, alright. Once again, it's another day, another time, ladies and gentlemen, boys and girls. I go by the name DJ Bunduki, right here. I say welcome to the party. This is the street vibe. Right now, featuring the very best of old school bongo, Tanzania. Happening right here. See what, see what. So QG, la Q Chief, right now, come on. What? Tell us where you're watching us from. Twitter, I say, come on.
Acha woga, hata marede iko namna hii. Naweza kukonda kwa typhoid au TB. Ukinificha unaha kuhatarisha maisha ni bora kubainisha kipi kinakutisha eh?
Oma za mara kwa mara kwangu wazikatiki ngu alisha kutapika mara 62 kwa wiki eh, angalia tanywele zilidonyonyoka mabega mepanda juu tasema yanachomoka ninao ninao
mbili vipimo
ninao ninao
sababu maradhi ni kawaida kwa binadamu hilo fahamu ni vema ungetulia upate majibu
ya damu sasa kumbe na mimi nasubiri nini ni bora tu niwe kupumzika kaburini
starehe tunaspenda ila mwisho wake mbaya wengi wameteketea kwa kuendekeza umalaya vipimo vinaonesha ni kweli umeathirika I'm very sorry kupoteza nguvu ya taifa ni vema kufanya ibada na kumrudia muumba wako kula vizuri fanya mazoezi pumzisha mwili wako ukizingatia hayo utaishi kwa matumaini by the way unayo nafasi hebu jamii
niumba sasa nishamkosea Nisomea malaika wadhabu kwa hamu wana ningojea Nikifika uko nani hata nipukia
Hapa nilipo mimi nipo kitandani Stari hizi mwiniweka matatani Mbona tena mimi ayatikani Masera wangu ndugu zangu buriani Kwa heri ni, kwa heri ni, kwa heri ni Mwabara na visiwani, kwa heri ni TMK kina play ni, kwa heri ni Mtonio na tena duniani Kasana juu tupresendo meni
Thank you. Usimame pembeni jiwe yo mame. Siku ya kwanza uliponitokea, ilishindwa hata kujizuia. Karibu nawe nikakupitia, aina nguvu nikakutolea. Tabasamu kaliachia, rungu lote vilinilekea. Pale nawe uliponitokea, mambo yote yakasisimka. Nimesha kupenda, nimekuzimia, sijiwezi tena hata kusogea. Sogea, sogea, wecheza na mi. Kupenda sana sitakuachia, ukweli wangu nimeshakwambia, penzi kikohozi dawa naijua. Ukweli wangu nimeshakwambia, penzi kikohozi dawa naijua.
Mwake babake ilikuwa ni jioni jioni kile kigiza cha usoni, mapenzi ni kama upofu hata mbele tuoni, ladha zimemshinda yuko hoi kitandani. Muda ulipofika umeme suka katika, utasema Tanesco alijua kama milioni nitaua. Umekuja kuwaka tumechoka nyaka nyaka, utasema punda kabeba mizigo meli imegonga ukingo. Siku mpiga single lete tena maringo, kachana kulipa bingo lazima ukatoe single. Ah, mjane super duper duza man.
sijalala, ulicho kifanya siwezi kusema, nasikitika si mara ya kwanza, au wenzangu umeshaamua, wasema chai na chumvi, chakula hiki kinasisimizi, ni bora uwe mkweli.
Uswaze sana na jua roi na uma dunia. Kaza moyo, rasta na matatekea. Venga pa jasema tugombani tunashanga. Tunapagi kuona tu hawa wawapi, hawa hawa wawapi. Hawa wanakapa waga, wanakaka nyago. Basta kuletea, fanya kulizomea. Kama nitajitetea, nitakuletea. Kanyama fanya kupotezea. Kade kita tunja kushtua.
Come on, made it easy. This is the Street Vibe. It's gonna superstars entertainment all the time.
When I'm a cousin, gas, pankas, kas, nikas, wanome kasini, laba leo, laba kesho muda nyendo huu, nisha safa kutafuta kwanga ika kuzunguka kwa mguu, ninachopata afadhali, alhamdulillahi, angarao si sawa nakuna, mecha binadamu na mecha lefa Mungu ajua, kuna leo, kuna kesho, hivi sasa kumbuka badaye, chaka liko sika, usisubira, lo subira, na tamani wangerudi choto, muda nusha wache, nipange hivi sasa, wanome kasini kama akaswa magara na usafiro kwenda mjini.
Kuzari mbuka na tiketi uone, yamana uchakalike ni kilometa zisome, kiungo mtafutaji, kiungo mwangaikaji, uwa tafti sifa, yeye anatafuta ganji, tena apate ulaji, aje kuwasaidia wazazi, njiani mwalimu, njia haina msimu, usichoke komaa tu ila ongeza mbinu, bali mbinu ya mbinu, daima itakuwa mbinu, na si akili mbovu ya kutonga maji kwenye kinu, mwanaume asifiwi kula, mwanaume anasifiwa kazi.
Shata Nike, kisha mzee na jipulizi ya marashi. Manukia safi, niko na machizo chumba sikuwa na daki. Tunapigia sim rich coast wako wapi. Tunamutana mita ya chaka baita sufi. Tunapata zetu supa chapati. Na mitungi ya kupotezi ya wakati. Kitaka fegi meza nkuna paki. Iwe spota nesema wembasi. Ya bota kuwa ramba kama nyota sema kasi. Tunakamua mbake limida ya lunchi. Na gizo gali mkubwa na samaki. Makamuzi anaendelea mpaka naiti. Watanengia grebi ya kwaza kupata nyasi. Tunarudi kila moja na disachi. Mkiasi janu mfuko ni kilichopaka. Kujicheki na kama laki. Kawambia majizi kinachopata mkasi.
Mitungi, blanchi, mkasi. Kama ukitaka kupenjari nasi. Basikoni mwakona wewe sasi. Mitungi, blanchi.
Leo tushelewe kilichobaki mikasi. Washikaji milupo tapata wapi?
Milupo labda mita ya kati.
So tunenda vipi kwa miguu au kwa basi?
Usiku bora tuchukue taxi.
Poa basi usipoteze wakati. Na ito taxi. Njoo tupeleke mita ya kati. Tukacheke midudu ya kupiga mikasi. Tulewane kabisa tatukosi shingapi.
Bukune tutu
awapi. Kwani hapa na pale nyumbani watu wangapi?
Simna cheki wenyewe mko angapi?
Smile sana babage tuko safi. Tuchengeni tusipoteze wakati. Ludie kwani wewe una shilingi ngapi?
Bukutano
Benja
bati.
Sasa wewe una bati siku huna enda wapi? Wakati yo bati ya kasoda tupati. Bora weke kesho nywe chai na chapati. Asile kitu minaona bora kabati. Tusike mbele tukashika na mashati. Suke tuanzie Masaki. Mchizi kapiga sinya ni kuna bonge la pati.
Kitungi Blanchi, mikasi. Kama ukitaka kupenjari nasi. Basifkoni mwako na we uwe safi. Mitungi, Blanchi, mikasi. Kama ukitaka kupenjari nasi. Basifkoni mwako na we uwe safi.
Kwa
ya dereva funga black tusha fika kwenye party.
Ebwane kumbe bonge la party.
Check madame kibao chathani kitchen party.
Do check lile anti lofa skin tighty.
Ebwane liko safi so mchezo mabati olezo konga laki.
Awapi mtu samia ni party. Usa wenye huwa kulenga kwa manati.
Haya basi tujichanganye kaskati. Tuka check mitungi na madame wa mikati.
Oya brother mwenye black unaitwa na yule anti.
Tukwapi
yule lova suti ya kaki.
Anti vipi?
Safi, samani kwa kupotezea wakati. Nikuwa naomba tuwe wote kwenye party. Au unasemaje?
Mimi na safi.
Mahani wewe anti ambaye umevaa shati. Hivi unaitwa nani eh?
Naitwa Bahari.
Hivi anti nishai kukona wapi?
Acha longolongo wasema na shilingi ngapi?
Oya wewe vipi? Mpango wako vipi?
Mbona mimi mazee mpango wangu safi.
Chakua siku twenze tukachukua taxi. Twenze tu tukabige mikasi.
Come on, come on.
walikuwa nazo na sasa wanatenda wamebaki na viulizo. Waliaita maskini leo wamezipata imekuwa sivyo sivyo.
Usaidiane kwenye bana shida sindanao mwenye chako kuwa wewe unashiba. Maisha safari ndefu sio rebeka. Leo baba unalia mwenzako kule na cheka. Usikukuze tu mwenye nyumba na gari. Kumbuka maskini na utajiri sio the hard. Unavyodhani ndivyo sivyo sivyo ndivyo dunia ndivyo ilivyo kuna bana matatizo. Kama leo umepewa basi mshukuru Mungu na kama umekosa ongeza bidii na sio ndumba. Mwesio akiba na zama mrushie kamba. Sikia kilio cha mtu mzima bongo mpaka Uganda. Unavyodhani ndivyo sivyo maisha ni safari sio kuwa na likizo.
Kwa
wanasema utonisamini wala ya kunidi akilini uzingita wakapiga jua wendo wa maisha ni mtuwe umeumika mama kila upita poya ni nyuma la wama sijiwezi mtoto wa kitanga wako tabani nisha baga manyanga itana umeumika mama kila upita poya ni nyuma la wama sijiwezi mtoto wa kitanga wako tabani Anita, Nakita,
Anita, 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 Anita,
Anita, Anita, Anita, Anita, Anita, Anita, Anita, Anita, Anita, Anita, Anita,
Sasa sikia tende wase beautiful now get a superstars entertainment you talking about DJ Bunduki listen say what all this gold
mapenzi oh ulinionyesha sikuitajo nifanyie upuzi oh ungenikondesha nilikupa chochote ulichotaka mradi nisione unahangaika lakini bado ulinifanyia pupa chama kichwani zilikuzunguka nilihisi labda umenitoka umetamatu zinakuhangaisha nionyeshe mapenzi na upa hivyo vyote mpenzi vinapita nionyeshe mapenzi na upa hivyo vyote mpenzi vinapita unanifanya unaona kibaya baby girl bibi nifanye che nifanya mambo mengi leo rini sewe lakini girl you driving me crazy nifanye kitu gani uelewe nifanye jambo gani uridhike yeah. jambo gani uridhike, nifanye kitu gani uelewe, nifanye jambo gani uridhike. Tamani mwenye simu mkononi, oh, nami nikanunua. Nitamani mwenye dress kichwani, oh, kama nywele nikavuka. Nilifanya nisijue njiani, ilikuwa kuwa mimi najithamini. Ila ukweli wangu upo moyoni, upendo wangu kwako niliuamini. Kama gari, fedha, nyumba nilikupa, lakini bado penzi letu liliumba. Ulitamani vingine vilivyobomba, oh, 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 navyo ulipata. Kila kitu nachofanya unaona kifaa, baby girl, mimi nifanye che. Nimefanya mambo mengi nikuridhishe wewe, lakini girl, you driving me crazy. Nifanye kitu gani uelewe, nifanye jambo gani uridhike, nifanye kitu gani uelewe.
J Banduki is Africa's finest.
Napenda kukuona ukifurahi, lakini jua tamaa haifai.
Sasa nataka kukueleza unachotaka, mimi kama takataka, ninachofanya ukiona kama taka, utanipost kama yetu kuikata. Wakati mtu bado hautawadia, baby girl, baby girl,
hey, hey, hey.
Nakumanya unaona kifaa, baby girl, mimi nifanyeje? Nifanya mambo mengi
Maria, moyo wangu, please don't hurt me. Nafsi yangu, nafsi yangu, imetuwa kwako.
Single boy, I am a single boy. Single boy, you're not a single boy. Mama, kuficha, ulidhani samona. Leo pilipili, nakwambia utakoma. Umemficha, ulidhani samona. Leo pilipili, nakwambia utakoma.
Kwani mimi ndo mimi tumetoka mari kama nyuki na sari. Nipe mimi, nipe mimi penzi, na siko tamu mpaka kwa moyo. Niko fito right mzangu shada na via kweli dia nakwambia. Nipe mimi, nipe mimi, kwani mimi ndo mimi. Sasa tena zima kama ma mdadu shani panda mikicha moja moja umiza tumbo. Nipe niweke ongeza makeke shamariza ncheke. Unasikia na vuguingia, unafurahia unachukia, unafurahia unachukia, unafurahia unachukia. Okay, 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 okay. Hakuna wasiwasi, cheza na mi, dance with me. Nipe mi, kwani mi ndo mi, mi ndo mi. Usinipe chakula njaa nikisikia, nipe mapenzi ya kweli nikuwaze kila saa. Nasubutu kusema hivi wende wangu mama, nipe nafasi kuweke moyoni nikutunze kama mboni. Nipe mimi wajuba tu wakati vidimi mudo na rusu alewe na rusu mchungu pige busu japo kiduchu. Umehumbo kwa ajili yangu alisha niambiaga wenzangu kitabia tunaendana.
Tunaendana
ndogo tunaendana.
Tunaendana
ni sababu ya mimi na wewe kutokupendana. Una deni niache mziki sasa nitakupa na ziki usikilize unafiki. Tukiaminiana tutaoana wewe ndo mama mwenyewe na kupenda wewe mwenyewe. Punguza kupata pupa chochote nitakupa. Huyu manza alikam nikamgasa kakubali nitamsholo lazima utingike mpaka nikubambike. Tuna kusike tuka wajibike. Leto tamu, leto tamu mama, mama. Leto tamu kwa kacha. Uta wakwatu, wacha moto wake. Wacha moto wake. Midnight, midnight, mina mbibaya. TMK, TMK, wacha moto wake. Lunga, lunga, wacha moto wake. TMK, TMK.
Kwanini
nitulia kati na kupenda.
Ni na matonge
nikasema sijali. Nikatoa pesa mfukoni, nikanunua mayai. Kilichofuata watu wakai.
Sasa sikia hii right here, Sabongo Flavor, very best, TBT, straight from TZ, live, Bati, big tune, check it out, Kagoma's beautiful, way back in time. Right in the mix is DJ Bunduki. Say what? Jende, come on, we say.
his talents. It's DJ Bunduki.
Mangekiwa, aditi nzuri nasimuliwa, ulima nani kaumba dunia, kwa uwezo wa pekee, kupa mate silimia mia, bada wefi wewe, kwani, lini, kwani utakuja niamini, kwamba kidole kimoja, kiwezi vunja cha wasilani, lini ukiniliami, utanipa kuku kupa majani.
DJ Bunduki, East Africa's finest.
DJ Bunduki,
nimekuwa kama samaki kutamani nisipoviweza. Kama nitanga niliapa nioe muweza. Na kama bahati wenzenu nilishapoteza. Squeeze ujanja nikunywa mchuzi wa pweza. Haya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Haya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe ndasa kwa masikini. Roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe ndasa kwa masikini. Roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe ndasa kwa masikini. Roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe ndasa kwa jini musingi kiuno, kisha tendwa ndo bye bye. Ya msondo mumpe ngurumo, hayo mengine hayo mfai. Mbona penzi limechacha nae, wache ni guse ni achane nae. Asini gande ni gombane nae, hakuna mapenzi sibishane nae. Aya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Aya maneno alinena wazee wa zamani, kiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu mimi, roho yangu mimi, roho yangu mimi achie wewe ndasa kwa masikini. Roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu mimi achie wewe ndasa kwa masikini. Roho yangu mimi, roho yangu mimi, roho yangu mimi achie wewe ndasa kwa masikini. Roho yangu mimi, roho yangu,
tulivo kama mapacha, awapendi wanasema. Pindi tuko karibu, walitamani nipate ukilema. Walisema penzi limenova sai. So kweli, mbona machoni nimerealize. Washa feli,
kuona na nimepanga kirudi takuletea zawadi iwe zahabu haurudi tekuta kwa mama Richard na nimepanga kirudi takuletea zawadi iwe zahabu haurudi tekuta kwa mama Richard. Kama ya moto, hebu punguza utoto. Hawakufunzwa mkoleni, wanapenda choko choko. Abado kamuda kadoko, tutachelewa kurudi. Punguza asila za moko, warasifanyi kusudi. Walisema penzi linene oversize. So kweli, mbona machoni nimerealize. Washa peli, mbona na nimepanga nirudi. Takuletea zawadi, iwe zahabu haurudi. Tekuta kwa mama Richardi. Na nimepanga nkirudi takuletea zawadi iwe zahabu haurudi tekuta kwa mama Richardi.
J Martins, straight from Nigeria. It's an old school TBT classic tune. Once again, it's happening live. The Street Vibe, DJ Bunduki right here. It's happening live. In the meantime, come on. Don't forget to subscribe to this channel. Subscribe for latest brand new mixes. I see, say.
you.